kati ya Mani na Arsenali. Siwezi kuza nafsi yangu ndio nipate mali, tembe na nyuki ndio tuonekana pata hani, na dunga simpa shingoni nikiwa tamashani. Na wache yende chokilo wakipandisia, iende sana wasipa wakinishangilia. Na wache yende jereje kukanyagia, iende sana nikiwa dia tinakatia. Niko kupata mazi kama uyu najua, mwenye shinde zangu zote najua. Kama ni swaga safi hawezi chafua, isitoshe mpaka vukwe zangu zote nafua. Wacha bebe we unakaa fiti, kumbuza stress usiharibu sura yako biti. Leo ni party kuruka tuna mabiti, wengine mpaka wanaduk marafiki. Na wache yende, na wache yende, na wache yende, na kama kitu iko bomba. Na wache yende, na wache yende, na wache yende, na kama kitu iko bomba. We dance, we shuka, we luka, na kama super akori fuka. We buka, we dance, we shuka, we luka, na kama super akori fuka. Barabara nishawa pita, siwezi endesha gari yangu kama niko lika. Si international known tangu enzi za nyaa, shida zako wache yende tukikageta. Wache yende, kasi kwa Facebook niko chita, nabonga na kina Nyambura na kina Rita. Nipate bama na kachoma na walita, etita anything you want me nitalipa. Na wache yende, LOL ni kama chachi live, nina machenda after kutoka grand. Akanga binti kama gari crazy ni memdre, iende sana kama anatoka area 25. Pari na shika na tukorende, niko na masupa dupa mini na pepe. Wengine wako chopa pepe, ima kuna benye. Sile zitaka mini die kama mini pepe. Na wache yende, na wache yende, na wache yende, na kama kitu iko bomba. Na wache yende, na wache yende, na wache yende, na kama kitu iko bomba. We dance, we shuka, we luka, kama super akori fuka. We're not, we're sugar, we're luka, come on super, I'm going to be a hookah.